Cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha.
Hey, you give everything Jesus music. Na 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 na. Hey, yeah. You give everything Jesus music. It's a reggae, 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 reggae nation. You give everything Jesus music. It's a reggae, 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 reggae nation. You give everything Jesus music. It's a reggae, reggae, reggae nation. Omukwano konga mungiyo. Omukwano konga mungiyo. Omukwano konga mungiyo. Omukwano konga mungiyo. Omukwano kwa Yesu ga mungi. Omukwano kwa Yesu ga mungi. Omukwano kwa Yesu ga mungi. Omukwano kwa Yesu ga mungi.
We praise your name, you wafe wafe to be praised. Omukwano mungi Yesu tonaga. You never did anything wrong to me. Ndiku wachi mukama we ali mukuru. For so many things you've done for me. Bilonji vinji vyefu njimu kwi Yesu. Njimu semi konyo ngakusinza yawe. Sitali ni wakulatan, sitali mpangula. Sitali mpangula, sitali mpangula.
Omukwano konga mungi nyo. Omukwano konga mungi nyo. Omukwano konga mungi nyo. Omukwano konga mungi nyo. Omukwano kwa Yesu nga mungi. Omukwano kwa Yesu nga mungi. Omukwano kwa Yesu nga mungi. Omukwano kwa Yesu nga mungi.
Almighty Jaja, you made me a champion. I used to work night and day as the slavery. Friends and family come and go. Your life so precious. You changed my life from top to bottom. You made me history.
Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Yegwe ya onyanda neri mpologoma. Yegwe ya wanguza Daudi kugoliasi. Olina omukwano mungi. Osingira feza ne zabu. Waiwa omusayi kurange. Zefune obulamu kurange. Wasasula mabanja kurange. Zemponye ndwade kurange. Olina omukwano mungi. Omukwano konga mungi nyo. Omukwano konga mungi nyo. Omukwano konga mungi nyo. Omukwano konga mungi nyo. Omukwano kwa Yesu nga mungi. 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 Omukwano konga mungi nyo. Omukwano konga mungi nyo.
Omukwano konga mungi nyo. Omukwano konga mungi nyo. Omukwano kwa Yesu nga mungi. Omukwano kwa Yesu nga mungi. Omukwano kwa Yesu nga mungi. Omukwano kwa Yesu nga mungi.